Oh, kuthiwa loo ndlela nawa kanjani sohlala semva kwakho thina noma bengathini abanye abantu ungabanako lokukhuluma ngento yakho nje wena oyenzayo. Wajabula umkhosi ufakathele wagiya kancane usawela umfokamhlathi phathe sho wathi ibambe kanjalo mthani kuthiwa loo ndlela sohlala semva kwakho nje thina noma sebengathini abanye sinena. Upapa wamtoko ekushisa ukasele ngosibheka isikhulu ma usiwezela mngane wami ibaba nifuya nomkhwezeli kodwa wangangisho izinzi ngalawo magama bengisika nje nami kwenzina. Ukali wembazo umshathe sinwele emadodeni kwahlambuluka izisu ukwafokazana ngokusikaza amashinga nguyo amabhaka ngenxa yengeni. Yimi wethu ngokamba zimbilani uyo lofika lunye lokuvalelisa noma kanjani ngiyawachitha amaviyo vela ngisenande esandle. Ngitititiyele zonke insizwa kaya fokamkhiza bese uvala umnyango ndakapho kancoba ukuqalile umshikashika manje bahlekelele ngezani somfalfo kamgazi vela bethu nabasibabanjelwe yidlo. Ngithi kaxa isibhidizo leyo ncwadi igcwele sishobe ifokashana bese uphumele emnyango uyoshaya umoya bodwa bebuwa bekukhuluza bese sibatshela ukuthi uvelele endlini uthetho wena. Awuthi nguthathe ngubeke ngezameshe ngumisa inkundla masigijima esiteji awuswe. Usebedlile ufokamduusi mbonye ufokamatholi wayilunguza ufoka.